Remember where you got from. Zambian Music Plumbers, don't see
Guru. Yeah. Yeah. Onizibona nimvera.
Beats Music.
Flow illegal, kundila ntoni ma Mama mabapisha weba pisha ndalama Pazedi ni kukosa palusa kawa mafenta Nkugijima gijima ndawa uza chama Ngunzi ya wela ukwe ya kakuti Tekula pruto seo timu no menya Nikatindima ita ena kuti nkuzita Ifeyo ango sala uza chama History tapanga koverenga vana vano Kurapu ndine manda muka were kwa nungwano Via kemfa uzimu ndenzo vuta kumfesa Nero ngati nkosa nini no vuta kukesa Eneo ndi ganja ama ndi fila marasta The eyes osaona kundi yuza mapasta Pamvu sola kuno akufuna power Network ya tuka giza ndiye tawa Farakalidi vono gulapo vati vinunke ni vamene ivo Tenga watokela kwa KD na Steve-O Umoyo ni mvira ukadonsa yuwelela KD Giza, uniziwona ni mvera Hii flow illegal, kundila ntoni ma Mama mabapisha weba pisha ndalama Pazedi ni kukosa palusa kawa mafenta Nkugijima gijima ndawa uza chama Ngunzi ya wela ukwe ya kakuti Tekula pruto seo timu no menya Nikatindima ita ena kuti nkuzita Ifeyo ango sala uza chama Lelo ni kaboto loka pwanyi kamu kabati kwa Nilipasogolo wapani kanga statue bali kwa Isi ndombolo wa Afrika ni rap Viagra I can be your keke olonkruma pa krani Wina grammy na grama Magrani wajama watani Wanyama na matami ya mayama Mfuna nyama na manghama Bizo nyaula kugama If you can't keep yourself Funga sunge bwanji nghama KDO supply Festival embe we uchain Ena pile up mozi na mafans Wanga who chair The only time I ever die Is when I do hair They can't walk their talk Walipa lyrical we uchair I'm not common Nga common sense If you are sick Why you kambe futi hold on ness If you don't value my presence Then go on chairs You only cry Pavakudia Those are onion tears You flow ilili Go kundila ntoni ma Mama mabapisha weba pisha ndalama Pazedi ni kukosa palusa kawa mafenta Nkugijima gijima ndawa uza chama Ngunzi ya wela ukwe ya kakuti Tekula pruto seo timu no menya Nikatindima ita ena kuti nkuzita Ifeyo ango sala uza chama Takula na mapono na sugar ya pantemba Na wizi na breakfast nkandolo na mbeva No guza kubedu ya mbata mnati Mkali yako twa chizungu Beans na japati Thick skin ame made Donut yala kwendo Pasondo kuteche tenzeluti la kumhopo Era ya magamba Maskulu ya ngonyo Ule muna family value Apalomba no more Mefika pakuti pachako mpachake na mpachake Aba nao ula chite chite sanga fike Capital ni moyo Kubloka ni kufa Eke e giza Uniziwa unanimvera Hii flow illegal Kundila ntoni ma Mama mabapisha weba pisha ndalama Pazedi ni kukosa palusa kawa mafenta Nkugijima gijima ndawa uza chama Ngunzi ya wela ukwe ya kakuti Tekula pruto seo timu no menya Nikatindima ita ena kuti nkuzita Ifeyo ango sala uza chama
It's Poly G on the beat boy
Zambian Music Plumbers, don't see